murumva radio ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritangira ibiganiro byaryo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni ku cyumweru. Mu kanya gato turatangirira ku makuru y'ingenzi avuga ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho turabagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kirageza saa 12. Guhera kuri iyo saha, nk'uko bisanzwe ku cyumweru, murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose rero, Ijwi rya Amerika rirabagezaho amakuru y'ingenzi avugwa muri iki gitondo.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi, Hozine Munezero nje turi kumwe kuri mikoro ngiye kuyabashikiriza. Amakuru duhera ku mugabane wa Afrika muri Somalia, aho abavyeyi n'abavukanye b'abantu 10 bahitanywe n'ibitero by'indege z'abasirikare ba Somalia na Amerika kuri wa gatanu, bavuga ko batazobafuba badasabwe imbabazi. Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho kuri uyu wa gatandatu, abategetsi barenga 300 baserukira abanyagihugu bari kumwe n'inshuti z'abaguye muri icyo gitero bagirije abasirikare ba Somalia cyo kimwe n'abamerika ko ari bo bisha abo bantu 10 mu gitero cy'indege bakoze ahasanzwe hari mirima. Leta ya Somalia yari yabanje gutangaza ko abahitanywe n'icyo gitero bari abarwanyi ba Shabab, mu nyuma ivuga ko abo bapfuye bari abanyagihugu basanzwe harimo n'abana 3. Umutegetsi mu gisirikare cya Somalia yatangaje ko icyo gitero cyabaye impanuka. Ibyo tangajwe na leta byateye ishavu abanyagihugu kuri wa gatandatu bakaba biriwe mu myiyerekano. Umukuru w'igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika yemeje ko abasirikare ba Amerika bari kumwe n'abasomalia muri icyo gikogo. Yavuze kandi ko batahura ibivugwa n'abanyagihugu ko bariko barihweza uko ibyo bintu byagenze. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Mogadisho muri Somalia havuga ko umushikiranganji wa mbere wa Somalia yatumye ko inama yihuta mu ntumbero yo kwiga uburyo icyo gitero cyabaye. Hano ku mugabane wa Amerika muri leta ya Texas mu manuko ga leta z'umwe za Amerika, abategetsi bamenyesha ko umuntu umwe amaze guhitanwa n'igihusi Harvey cyatanguye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu. Mu kiganiro yatanze kuri uyu wa gatandatu, CJ Walks, umukuru w'igisagara cya Rockport, yavuze ko uwo yapfuye yahitanywe n'umuriro wadutse mu nzu yarimo bivuye kuri icyo gihuhusi. Abategetsi bavuga kandi ko bishoboka ko hoba hari n'abandi bahitanywe n'icyo gihuhusi mu gihe bakibandanya kurondera. Buramatari wa leta ya Texas Greg Abbott yabwiye amenyeshamakuru ko imvura y'igihuhusi ikibandanya, avuga ko hari imvura nyinshi iri mu bisagara biri ku nkengera. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yateye igikumu ku itangazo rivuga ko leta ya Texas iri kica mu bihe bitoroshye. Perezida Trump yavuze kandi ko abandanya gukurikirana uburyo ibintu biko biragenda cyo kimwe n'ibikorwa by'abategetsi ku bijyanye no gutabara abasindikajwe n'icyo gihuhusi. Umurongozi w'igisata kijejwe abimukira ku mugabane w'Uburayi yatangaje ko Ububiligi bushobora guhagarika imfashanyo mu by'iterambere busanzwe butanga mu bihugu bya Afrika na Aziya biturukamwo abimukira bataronkejwe ubuhungiro. Mu kiganiro haye ikinyamakuru The Times gikorera mu Bwongereza kuri uyu wa gatandatu, Dimitris Avramopoulos yavuze ko bariko bariga uburyo bohagarika amafaranga atangwa mu migambi ikomeye y'iterambere hamwe n'ibihano bifatiye ku rudandaza. Avramopoulos yavuze ko batanze izo mfashanyo muri utwo turere mu ntumbero yo gushinga ubuzi butuma abanyagihugu batava mu bihugu byabo. Yongeye kandi avuga ko ibihugu bitazokorana n'Uburayi ku bijyanye n'izo ngingo bishobora kwankirwa muri rusange guhabwa impapuro z'ingendo za visa. Ni mu gihe igihugu cya Alemanye cyahakanye mu minsi iheze gutanga amaviza ku bategetsi ibihugu byanse kwakira abimukira bavyo. Ibyatangajwe na Avramopoulos byumvikanye nk'uko izo mpapuro ubu zigiye guhagarikwa ku bantu b'imice itandukanye, aho yavuze ko abantu ibihumbi bazokorwa ko niyo ngingo barimwo abaserukira ibihugu byabo, abaganga, abanyeshuri hamwe n'abashakashatsi. Amakuru tuyabandanize ku mugabane wa Aziya, aho igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje ko cyahagaritse ayandi mashyirahamwe ya Koreya ya Ruguru asanzwe akorera ku butaka bwacyo. Ivyo byatangajwe n'umushikiranganji w'Ubushinwa jejwe urudandaza kuri uyu wa gatanu. Iyo ngingo ubushinwa buvuga ko yihetse kubihano inama y'umutekano ya ONU iheruka gufatira Korea ya Ruguru mu ntango z'uku kwezi. Iryo tangazo ryaciye ku rubuga rw'ungurukana bumenyi rwa internet rivuga ko ryaciye rishirwa mu ngiro rigisohoka. Ubwo bushikiranganji bwatangaje kandi ko atampusha buzotanga ku mashirahamwe y'ubushinwa yipfuza kujya gukorera muri Korea ya Ruguru. Ibyo bihano byasohotse mu ntumbero yo guhasha Korea ya Ruguru kugira ihagari ku mugambi wayo wo guhingura ibirwanisho bya nuclear no gutera za misile balistique. Abategetsi b'igihugu cya Afghanistan batangaje ko igitero cy'abiyahuzi cyabaye ku munsi wa gatanu ku musigiti w'abashiite cyahitanye abantu bashika kuri 208 n'abarenga kuri 50 bakomeretse. Mu baguye muri icyo gitero harimwo abagore n'abana hamwe n'abapolisi babiri. Kuri wa gatandatu bakaba bashinguwe mu musigiti Imam Zaman ahabereye ico gitero. Umuhari wa leta ya Kiislamu waremanze ico gitero, babiri mu bakoze ico gitero biturikije ko ibisasu ku muryango w'uwo musigiti, abandi bakaba barishwe n'abajeje umutekano aho muri Afghanistan. Mwamenya ko umusigiti Imam Zaman ari umwe mu misigiti ikomeye y'abashiite muri ako karere, ugenderwa n'abantu benshi ku munsi wa gatanu, umunsi mweranda ku bayoboke b'iryo dini. Icyo gitero cyabaye inyuma y'iminsi mike Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika atangaje umugambi wiwe mushasha ku gihugu cya Afghanistan. Perezida Trump akaba yarahaye uburenganzira abategetsi mu gisirikare cya Amerika bari muri icyo gihugu bwo gufata ingingo zikwiriye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi. Muri uyu mwanya noneho tubagezeho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ejo. Reka dutangire ikiganiro dushimira cyane mwese mudahwema gukurikira ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika. Reka tubonereho dihikaze abakunzi b'ikiganiro ejo badukurikiye muri aka kanya.
Turabasuhuje cyane, tubahaye ikaze kuri uyu munsi wa none.
Hari umunsi nzishima, uwo munsi umenye nzanarira.
Every umuhanzi nyarwanda ati hari umunsi nzishima kandi uwo munsi umenya nzanarira. Nicole, aha uyu musore aravuga ko arota iki?
Crispe, mu buzima buryo ufite umuntu ukunda nawe agukunda uba wifuza ko muzabana, bigakorwa mu buryo buhesha Imana icyubahiro, imiryango ndetse n'ababakomokaho.
Hanyuma rero ibyo bikaba bihuriye he n'ibyo umuhanzi ahora arota?
Nuko iyo umuhanzi aryamye arota uko ubukwe bwe buzaba bumeze we hamwe n'umukunzi we, mbese ataha ubukwe mu nzozi ze akabona uko bizaba bimeze kubera ukuntu akunda uyu mukunzi we.
Abakunzi bacu rero, murumva ko uyu munsi giye kuganira ku bukwe. Dore ko mu Rwanda ubundi buri gihe kwa gatandatu no ku cyumweru ariyo minsi ikunze kugaragaraho ikorwa ry'ubukwe. Kuki tujye kuganira ku bukwe uyu munsi mu kiganiro?
Crispin, nuko hirya no hino mu miryango hakigaragara amakimbirane ashingiye ku ikoreshwa ry'umutungo. Kugira ngo n'umuntu dukurikira byumve neza, akenshi usanga umutungo wakagombye gukoreshwa mu gihe runaka ubukwe burangiye ufatwa ugakoreshwa mu gihe cy'umunsi umwe gusa, ari wo munsi ubukwe bwabereyeho.
Birumvikana ko niba ukoresheje umutungo wari ufite mu gihe cy'ubukwe ariko ukibagirwa ko nyuma y'ubukwe ubuzima bukomeza, baca umugani mu Kinyarwanda bati abasangiye ubusa bitana ibisambo.
Ubivuze neza cyane. Iyo ufashe umutungo wose wari ufite ukawushora mu bukwe bw'umunsi umwe gusa, ni hahandi usanga rimwe na rimwe nyuma y'ubukwe mu rugo hatangiye kuzamo amakimbirane atandukanye. Hari n'umuhanzi wabiririmbyeho gato avuga ngo ntajo teme inzara itema amara.
Ariko nibyo, erega biragora kubwira umuntu ko umukunda kandi afite ikibazo cy'inzara. Nikora
rero naho umwiryane ube intandaro y'amakimbirane mu muryango.
Ese mwebwe mudukurikiye ibituvuga mubitekereza hiki? 0728 0282 3232 niyo nimero yonyine yagushoboza kugira uruhare muri iki kiganiro ukoresheje ubutumwa bugufi.
Narosaba we bagushagaye bagusezera barikorera
Nikore, reka dutangirire ku nkuru ya mbere.
Mu bakunzi bacu, ubukwe ni umuhango mwiza w'urukundo kandi ni umunsi utibagirana mu mateka y'abashyingiranwe. Ariko se rubyiruko muri kwerekeza muri icyo gihe, mwumva ubukwe bwanyu mwifuza ko buzaba bumeze buti.
Reka twumve abo twaganiriye uko bifuza ko ubukwe bwabo buzaba bumeze ni mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Nyanza.
Yambara bitewe n'amafaranga afite nange nzambara bitewe n'amafaranga nzafite icyo giye ku buryo nzabona kabisa imyenda nange mbere ariko ntiyambitse ubusa kuko bwanjye mpamva ruzaba burangwamo na famiye yanjye na ya gaciro inshuti zanjye n'abavandimwe twishimanye mbese
ngeze amahirwe yo kuba mfite amafaranga nakora ubukwe wenda butari munsi ya miliyoni 10-12 nifuza ko nafotorwa n'abafotografi bazwi biramutse b'imbere byiza ntago baba ari abo mu gihugu imbere abafotografi bakaze n'abakameramani nko muri Kenya ibindi bihugu nk'ibyo gusa nifuza ko wenda nakora ubukwe bukabera intangarugero ahantu naba ntuye abana nakifata se ngashyiramo nk'amabawusa
amafaranga ngiye mbona nzakoresha mu bushobozi nzaba mfite ni 100,000 birabyo kujya gusezerana na amafaranga nabona na bushobozi nabona nzaca mu murenge nzakoresha amafaranga 100,000 bizaba bihagije
angaye nguko ariko nawe udukurikiye igitekerezo cyabo gihawe ikazi hama Nicole ese ku rubyiruko rumaze kutubwira uko bifuza ubukwe bwabo buzabumeze ntibiteye impungenge ko hatabayeho ubushishozi nyuma y'ubukwe zajya zirara zishya zikagurumana
Crispe ibi kubivuga abadukurikiye bashobora kugira ngo ni yayandi y'abanyamakuru bityo nyemerera dukurikira ubuhamya mugenzi wacu Hitimana David yahawe na Eric Akizimana uyu numwe mubahuye n'ingaruka z'uburyo yakoresheje umutungo mwinshi mu gihe cy'ubukwe akibagirwa ko nyuma ubukwe ubuzima bukomeza
ni inkuru buri wese yakwifuza gutega amatwi reka ikiganiro ejo kitwerekeze mu karere ka Gicumbi aho uyu mugabo atuye
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM
kenge nakora ku bukwe nabona kubwira ngo bwagenze nabi ariko mu bigaragara byo nabonaga bwaragenze neza nubwo ntabuze gusigarana ibibazo bindenze no kuvuga ngo mu rusisiro byangendekeye neza rwose abantu barishimye twaranyweye twarariye no kuvuga ngo mbese ibirori byagenze neza twaratumiye amamodoka henze ibiki
wari ufite amafaranga ngahe yo gukoresha mu bukwe bwawe
nari nateganyije bije ya miliyoni n'igice
nini wakoresheje angahe
muri kije nkaye nakoresheje ngendeye kuri ayo nari nateganyije nakoresheje amafaranga asaga muri miliyoni 2 hagati y'ebyiri bijya gushyika hafi muri 3 muri uko kujya gukoresha amafaranga menshi ajya gushyika muri miliyoni 3 kandi nari nateganyije imwe n'igice twasigaranye ingaruka nyinshi byabaye ngombwa ko ninjira mu makredi ninjira dutangira gukubitwa n'ubukene bukabije mbese n'umugore byaranamutunguye kuko ntabwo nari narabimubwiye aho byanageze nyuma gato agafata we ubwe icyemezo cyo kwisubirira wawo murugo kuko yabonaga birenze
none umugore mwari mwashwanye mu kwishyira kigana
ikintu cyatumye nshwana nge n'umugore ahanini yagiye kubonabona nafasha madeni ageze muri miliyoni kandi ibyo ntabwo twari twarabiganiye aho mbere muri miliyoni n'igice gutyo ngo rero cyaramugoye icyo kintu nicyo cyatumye ahita afata icyemezo cyo kuba yigenda
n'izihe nama noneho wagira abantu bakoresha ibirenze ubushobozi bafite mu gihe cy'ubukwe
njyewe nk'inama nabagira kuko ku buhamya mbahaye ibyo byose byambayeho inama nabagira ni ukuzajya rwose bakora ibintu biciriritse bijyanye no mu mufuka wabo bakirinda izo ngaruka zizababaho nyuma kuko biriya ni ibintu bibaho umunsi umwe bikarangira aho kugira ngo sigara mu bibazo kwirinda byabona ngombwa se bakigira ku murenge bagataha bagakora karori gaciriritse ibindi bakazakomeza ubuzima bakabyihorera
tumaze kumva wenda se uburyo umugabo wawe byamugendekeye ese noneho madamu umaze kumenya uko umugabo wawe yakoresheje ibirenze ubushobozi bwe wowe wabyakiriye
tangiye kubona nyine mbora ubukene buratwugarije mbona inzara iraje mbona nayo isamo n'abakibazo nibwo nyine kumubaza arabimbwira byose uko byagenze
bahanze bo twarabishwaniye turatandukana igihe gitoya twangombwa ko n'imiryango twunga nuko nyine twongera gutangira ubuzima bundi bushyashya.
Noneho ni izihe nama wagira abagabo bakoresha ibirinzi by'ubushobozi bwabo?
Inama ya mbere nabagira ni uko bajya banza gutekereza ku kintu bagiye gukora. Ubukwe ni ikintu gisaba gutekereza ukareba uko byagenda, ariko bikaba byaba ngombwa kureba n'ejo na nyuma y'ubukwe uko hazagenda, bakaba babasha kwishima aho bishyikira akaba ikintu batekereje atara kuvuga ngo bagiye gukora ibintu birarire, bereka abantu ibintu byiza nyuma yo basigara mu bibazo bonyine.
Eric Hakizimana ati nyuma y'ubukwe nashukwanye n'umugore wanjye bituma yahukana. Ku rundi ruhande umufasha we nawe ati icyabiteye nuko natunguwe no kubona ubukene butwugarije kubyakira birangora mpitamo kuba nisubiriye iwacu. Amaherezo y'inkuru yabo ntibyari ngombwa ko batandukana burundu, ahubwo byabayeho by'agahe gato kugira ngo bisuzume maze bongere bisuganye. None ubu umuryango wabo ubanye mu mahoro bishingiye ku isomo bigiye mu bukwe bwabo bitewe n'imitungo bakoresheje atari ngombwa. Ikibazo umuntu yakwibaza ni ese nyuma y'ubukwe iyo ubuzima buhindutse birakwiye ko byabuza abantu kubana mu mahoro bagahora bashyamiranye, cyangwa se bakwiye gushyira hamwe bagashyigikirana nk'umuryango aho gutandukana no guhora mu ntonganya? Iyi nkuru nitugejeje ku musozo w'igice cya mbere mu kiganiro cya none, ariko turakomeza kwakira ibitekerezo by'abadukurikiye. Nicole,
ese ubona biterwa n'iki ko umuntu yakora ubukwe ariko agakoresha umutungo wakagombye kumutunga nyuma y'ubukwe? Ese mubona hakorwa iki kugira ngo umuntu akore ubukwe ariko azirikane ko nyuma y'ubukwe ubuzima buzakomeza?
0728028232 niyo nimero yonyine yagushoboza kugira uruhare muri iki kiganiro ukoresheje ubutumwa bugufi kandi ibitekerezo byanyu bihawe ikaze. Mukanya turakurikira ikinamico Nyiramubande.
Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo i Kigali mu Rwanda.
Burya bisanza sasabira bagora nohabi yumanga nyabamenya utuntu uwicuma cuma kora urugendo kubivuga cyane siko kubivuga.
Urikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Burya kwiriza riza n'uburyarya naho abikuza kuza barabizira shira ubwenge kugiye isi siso wanyu ahazamuka niho hamanuka.
Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo i Kigali mu Rwanda.
Duherukana Mbabazi ashyikiriza Kantengo umugore wa Gatsimbanyi amafaranga yo kuzishyura mu cyamunara. Ese iyi nkuru yaba yarageze kuri Gatsimbanyi? Niba ari byo se Gatsimbanyi yabyakiriye ute ko cyamunara yegereje? Ku rundi ruhande ntitwigeze tumenya amaherezo y'irushanwa ry'amahoro ryategurwaga i Rwejuru na Ruhiza. Ibyayo se biteye bite? Iyi ni ikinamico Nyiramubande.
Burya koko Imana irebera imbwa ntihumbye. Ubu twongeye kugira amahirwe mu buzima bwacu kandi tutagomba kuzongera gupfusha ubusa.
Yagenze gute se kandi?
Burya wa mukazana wawe ntacyo atakoze rwose n'uwo gushimira.
Kandi nakunze nikira kanti ngeze ko ntarashingiza ubyuko ntera umwaka umbwira bya makazana yo kujyana hehe. Nkabona rwose ibyange imbwa zirwa zibirwaniramo nawe niwe ubyuko nzindukira umbwira ibya bera batera mwako.
Ariko koko Gatsimbanyi wagiye ureka kuvuga umuntu nta kintu umupfa? Urumva ukuntu uba umuvuga nabi? Nk'ubu ibyiza koreye ubona wabinganya iki koko?
Yewe nta kiza cyabari abantu bo mu nkambi cyabaturukaho usibye inyatsi gusa.
Oya,
ni inyatsi
ngaho rero. Dore rwose ya amafaranga yo kwishyura ibyangiritse yayazanye.
Uzi ko ari byo
kandi nukuri ni yose.
Sha, ni umwana mwiza rwose.
Ubwo koko uyu muntu wamunganya iki?
Sha, ngaho ya mpane hano utaza no kugera nubwo yata hano
umva ngo mbese
zana hano
ndirinda uvuga ngo ndayata se ubu iminsi yose nari nyabitse niwe wari uyambikiye.
Utayata se abagore uzi ukuntu murangara wowe urabiye kuno mukunda kuranga nkubu ngomba kwishyura mama cye kuko ntabwo nshobora kwishyura amafaranga yose ngiye Gatsimbanyi
ngaho nawe
ngiye nubwo nsigara ntashobora no kwigurira ipantaro
ngaho nimwe
ngo surumva nawe ndi umugabo nyabaki ahubwo nawe nukuza tukazindukira isoko nka kuguramo igitenge cyiza
umva Gatsimba
nuko abantu binaha uruhiza tukabemeza da
Gatsimba nge ntago ariko mbibona
cyore
twari tugize amahirwe adasanzwe none ngiye ngo mu by'imyenda
ndashaka
kwambara bihoraho ariko umuntu atekanye nkabari ariyo mpamvu rero numvaga twatanga yose ko yakabaye ahubwo tugasigara dushaka uburyo bw'ubwishyu
ahubwo reka nsibuke manze mfata gacupa
nyumvira nuko
urumva nyine sinanwe ngenyine ndagurira nabandi nzanzemo kugira ngo batangire banyemere kuko njye gatsimbanye ko ndi umuki
yawe
Sha, dufite abahanzi ibindi mu byihore.
None se kubiseka. Urumva atari ibintu byo kwishimirara.
Nakarusho.
Oya rwose ntuye kazi. Ariko wabonye ku rupapiye sinasoranga bakinaga teyata. Ewe. Amazina bayiragira. Mbese yari komedi neza neza.
Nuko tumeze neza indirimbo ya gatsiba nyina kantembe. Gusa pe bagerageje nuko gatsiba nyina bajyaga kubona ukumva ashaka gushyiramo uturingushyo tw'abakuze. Ubundi bagiye ku ruhande maze mezire ziba zirakabonye.
Nje nukuri nabonaga twageze muri Eglise ariko nkabona mezire zidasanzwe. Yakubita amabaza kugira ngo yakiringikirize akantembe bikaba birakwamye. Ako rero muri rusange message bayitambukije pe
ntako batagize rwose
aregiye urebye bose bakoze neza pe
cyane
ariko burya hagomba kubaho abambere n'abanyuma
ariko wamugane
ntahabana na mbabazi
bari yabo nabakunze shaho ubwo mbabazi yavugaga umuvugo akitse habana nawe agahita muzuza ukumva ni ibintu biryoheye amatwi rwose urumva
Megeti nayo hariya washishoje pe kuko bariya nibo babaye abambere nkaba mbona tugomba gutondeka n'ibihembo byabo uko byagiye bikurikirana
nonese mwa kabyara mwe gatsimbanye buriya ari bwishimwe gute ku mwanya wabo wa kabiri gusa ubwo twamusuraga yavugaga ko yari yiteguye kuba uwa mbere
n'umwanya wa kabiri arega sikure cyane
kuko
n'amaradiyo tugiye kubaha urebye ntabwo igiciro harimo diferanse nyinshi cyane ibihumbi bitanu si byinshi
harya buriya imwe yari ihagaze kurangabije
iya mbere ihagaze 55,000
ibihumbi 55,000 sha ni menshi pe reka ko bari bwishime cyane
nakayabo nakayabo ahubwo bizabatera n'imbaraga zo kuzitabira ibindi bikorwa bya kugiruta
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika
yego kantenga wanje
nuko no
wabonye ikintu mu marushanwa habayemo kubera numiwe
baratangiye ubwo so uvuga ko babereye uhereye kuki
rwose kante twari dukuye kuba ba mbere kuko indirimbo yacu yari ifite injyana idasanzwe
hanyuma kumva ko yacu yari buce umuvugo w'abana na mbabazi wumvise ukuntu babizi sha nimugira nk'umukazana wanjye nzaba nungutse pe
ibyo wabitekerereza none se batabera suko wabonaga bakiri urubyiruko
none
nyamara rwose nitwe twabikoze neza
erega iyo bari gutanga amanota bita kuri buri kantu kose reba nka hariya wikiriza gukunda ijwi wahitaga uryica tugasubira hasi mu majwi
maze byari byiza rwose
yewe hari naho bigeze kuririmba ibitari byo ubundi wabaduhaye mwene
nyine nibejemo gace
gatsimba
nibejemo gace
uzi ko basetse mwumva neza neza ngiye kwikubita hasi
twenyine sha reka ibyo tunabireke gusa nge narinzi ko baraduha nk'ibihumbi 100
mama we
none ngo radio radio koko sha ariko ntacyo nayo nzajya nyicuranga nyitekera ku irembo maze agasozi kose ngacurangire
ariko ntugashake kuba wabuza abandi bantu amahwemo
Iko nyine nzajya curanga nuko ugira ngo marushanwa y'ubutaba batazagorora mu radio ariko urabizi ndabihinduye ngiye kuyigurisha tuzajya ducuranga iyo habana
ariko noneho iki si igitangaza nkaho wagize uti nishimiye ko n'umuhungu wanjye yatsinze amarushanwa akabona iradiyo
yatsinze nyine
birikejeje ubundi narongora abantu uko azajya acurangira umugore n'injoro ngo uzajya kuyigurisha
ibyo nibyo wivugira
Ya ba abanyuma koko papi kanaga
utanye butasoro n'ibintu wankoreye koko
ibintu nagukoresa nibi
ikoze koko ukurikije ukuntu twari twitoje iri akinamico wabonye ukuntu vanga vanga amazina natwe ngo reka twongere umubare w'abakinnyi ubundi nabo baratuvanga koko sha kubwanje kuba twabaye abanyuma natwe twabigeza mu ruhare
uzi impamvu se namazina nayibagiwe cyagiye twitozaga twashiragamo amazina agatsimbanye tutangiye gukina rero niye kubona mbona agatsimbanye imbere yanjye bituma ntangira kwitotomba muvu
yewe yaragohamuye ko umva wansekeje nenda kwitura hasi
aha wahorareje
kuko umuntu muzima biri hani ibiki bavugaga
aha
nakogaye rwose bariya twashyizemo nabi byo bankore nahagahoma muntu
bariya bo bihorere bari batanye ariko shaho ubuta ndakwere kuko nzabigenza tuzaba twaguze na za costume zo gukinana
tuzitimburemo
kuko buri impamvu mbabaze nahabatindi nako habana impamvu babaye abambere nuko bari bambaye imikenyero wabibonye bari bambaye imikenyero myiza
reka kubyitwaza nuko abashyizeho iriya myambaro byahise bibagahebuza
nuko rero nanjye nzabigura ahubwo reka ndebe kiriya ahubwo reka ndebe igikoti kiri hariya hirya ndebe ko umuntu yagitunganya ubutaha akazagikinisha
mubikome byose by'u Rwanda
amarushanwa arangiye sorongana mushuti we Papiasi bacyuye umwanya wa nyuma ariko ngo bagiye gukaza imyiteguro y'ubutaha agatsimba nyise ko numvisha ashaka kugurisha radio yahembwe kugira ngo asigarane yahabana yatsindiye afatanyije na Mbabazi aho ibi bazabyumva kimwe reka tuzakurikira amaherezo yabyo mu gice cy'ubutaha
nyuma y'ikinamico nyiramubande nk'uko bisanzwe mu kiganiro tubagezeho ubutumwa mudahwema kudusangiza ku kiganiro kiba cyaratambutse bityo ndabona Christelle w'icyeza yiteguye Crispin tumuhaye ikazi
reka tube tunga ku mazi turagaruka mu kanya dusoza nyuma y'ubu butumwa
Dika mu gutangira ubutumwa bwa none mwebwe mudukurikiye mbibutse ko tugiye kunyura mu butumwa mwaduhaye ku biganiro byatambutse aho twagarutse ku bushobozi bw'abari n'abategarugori mu gutwara abantu n'ibintu ndetse n'icyagarutse kukuba hari urubyiruko rwitabira ibikorwa bitandukanye by'amahoro ndetse n'icyakorwa kugira rurusheho kubyitabira kwihuse ni itanga Silvestre ruri mu karere ka Gicumbi ahavuga ko abona bari n'abategarugori bashoboye atahubwo nibashyire magatege mama nabo bagomba kwerekana ko bashoboye niba bamwe baratinyutse bagakora igisirikare dusoreze kuri Ntamigenzo Rashid watwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook aho yagize ati urubyiruko rwagakwiriye kwitabira gahunda zishingiye ku muco ndetse n'indangagaciro ndetse akareba n'uburyo butandukanye kugira ngo urubyiruko rubikunde rukunde no gusoma n'abavuka basangiye iyo gahunda iriho nuko bwisa sanje bwo kuvuga buba ari ubuvuga gusakaza amahoro no kubaka ejo hacu heza nari Christella Uwikeza
suku kwimakea au gomba ndipise ndi monda shakumugati baby baby oh suku kwimakea au gomba ndipise ndi monda shakumugati oyo
eyo ni Mico the best nkora afrobeat original kurikirana ikiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ijana na kane n'ibice bitatu buri cyumweru stay in touch
ejo 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 ejo
Reka dushimire mugenzi wacu Christella Uwikeza umaze kutunyirira mu butumwa abakunzi bacu badusangije kandi dushimire namwe mwese muri kugenda mutwunganira muri iki kiganiro mukatwoherereza ibitekerezo ku ngingo twaganiriyeho mu gice cya mbere
tugana ku musozo w'iki kiganiro reka mbibutse ko kuri uyu munsi twaganiriye ku ikorwa ry'ubukwe maze turebera hamwe ingaruka zibaho iyo umuntu akoresheje ubukwe ariko agakoresha umutungo mwinshi nyamara kibagirwa yuko nyuma y'ubukwe ubuzima bukomeza kandi Crispe twabonye amakimbirane ariyo aza kwisonga iyo ibi biramutse bibayeho
Ese wowe udukurikiye ubona biterwa n'iki kuba umuntu yakora ubukwe ariko agakoresha umutungo wakagombye kuzamutunga nyuma mu gihe runaka nyuma y'ubukwe Ese mubona hakorwa iki kugira ngo umuntu akore ubukwe ariko azirikane ko na nyuma y'ubukwe ubuzima bukomeza Nicole dufashe kwibutsa abadukurikiye nimero ashobora kudusangizaho ibitekerezo byabo
Nimero nizisanzwe ni 0728 082 3232 nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu
mu kiganiro ejo uyu munsi muri studio mwabanye nanjye Mizero Crispe mfatanije na mugenzi wanjye Nicole Muziranenge mu gihe Roger Nigena ariwe waruhagarariye iki kiganiro
Tu
ibyo mateka yarusigiye indoto zitandukanye rufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo arubereye mu kiganiro ejo
muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugejejeho ikiganiro ejo umwanya rero ukurikira n'uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha.